Captain Maybe.
Yo, what's up people bana? Karibu. Hiyo na ilikuwa ngumu. We, welcome back to the 18 for Life podcast. I'm your host Joshua Hedstrom. Na leo mwenye mnaona hiyo panel imeshona. Imeshona hata kuliko mpesa balance yangu. Ni sawa tu. Idhuru. Kila mtu ajintroduce bana. Kuna sura hapa mpya.
Kwanza hapo umetumora hapo kwa panel. Panel ndogo ya pale umetumora.
Ewacha.
Kama namna gani?
Kila mtu ataje jina yake kodi kwenye imecheza kwa ID.
Hello,
kuna jina zingine uyadia.
Yaani tena.
Kila mtu
ajitambulishe hapo. Okay, what's up my people? It's your girl Natasha Aisha.
Aha.
Nasina mengi ya kusema.
Birthday boy. Leo birthday ni birthday director wetu. Leo ametanda
Natasha.
That in it. The man that is going on the man.
Okay, what's up?
Twitter. So much in our transition, man.
Deluxe Tony on Instagram.
Pale, jamaa.
Wadao. Ah, me try Riggs. I'm very good.
Mesia, kaime kupita, tafadhali uta rewind hapo. So, leo tukona topic fit. I hope wasemu mekuwa na wiki fit, man.
Tumekuwa na fit.
Yep.
Imekuwa nywe. Mioja tuko nauliza na hapa. Waswahili wanafunza ngwaje chemistry na Kiswahili nini? TZ wanafunzwaje nini chemistry na Kiswahili?
Hawafunzi.
Bro, subject zao hizi ni Swahili zote.
Kitendo kwa jina Kiswahili.
Exactly. Hapo pembeni ndo nilishanga. Ati nimechukua kuna hizi mawazi fulani za chemistry. Hebu kwa niambie Esther kwa Kiswahili utaandikwaje? Ile laughing us.
Estari.
Eh bwana, ni wa Tanzania wanafaa wachunguzwe. So guys, I hope you had a nice week. Leo tuko hapa na my team. So tunaongelea like kitu fiti. Kwanza acha tuanze tu from the kanisa. Acha tuanze from the kanisa. Naulizaje? Nyinyi mna feel church ina feel involved kwa politics?
No.
No.
Riggs.
Azizi.
Mbona
safari distance no cause kitu ya kwanza kanisa ni baba na baba si baba wewe
unajua ukitaja baba unauliza ni baba ya nani unajua kuna baba ya
si baba wenu baba wa mbinguni so wezi niambia that wewe unataka kusimama MCA then you go there hi mimi nakwambia cause actually unajua obviously ukiongea na pastor but kitu iko sahihi that this pastor so as long as the man is concerned yeah, wanakubalisha any politician kwa kanisa zao
sure
so Mrs. Sema that ati but mimi kitu naweza sema ni wrong cause if I go cause we should respect the house of God you know
hapo unajua sasa ndo anatekwa big deadly bana
no that's why I not respect nini Muslim religion kabisa.
Mera sisi blame religion, neza blame the people in your hapo kwa hizo institutions za religion. Cause au ndo wanapatia na hiyo space, watikini kama venye status hawezi ingi hivi. Watiki, atiwe ni raya wa kawaida, atiwe nda hivi ya sijuni menda kutembele ya root. Tashando hapo bana, kuje mazishi. Evil endo inafaa, but venye churches zimeachiliwa open, like, msiyoda nezara na agenda hapo ndana. Kwanza politician unasinga tu imebakisha mwaka moja na nusu ndio washaanza kukimbia kanisa.
Kama kanisa jua unajua hapo ndio watu wengi wako.
The moment ama preacher wenyu ama mama spiritual workers wenyu wameshawapatiwa ganji. They will najua mimi tu kusema ile ni ya religion. Wase wanakishanga wa brainwash. Mpigieni huyu kijana gura juu amevaa nini amechaguliwa na wacheni kwa kile. Bana we. Nendo leo ni choko by the
David.
You are not but yani niliota tu ndo wacheni ujinga nyi waubiri mko hapo bwana. Wacheni ku brainwash watu bwana. Mimi na feel ikifika ni politics kila mtu anaenda kwa kiwanja yake fit.
Sure.
Pigana vita yako kama utanusu usianze kwa kila juu. Ah sio mko tu kitika. Since uanze kusikiza politics. Sasa yenye tu kitu inaenda wrong alafu the messy part inakuja hapa. Kasa hivi ni country yetu iko nini? Si unasikia makanisa ndio zinakuwa involved.
Mm.
That's exactly the work of the church. Sasa kuna hakuna stability. Church inafai ku involved. But time vitu ziko poa, stop going bana. Time vitu ziko mbaya hata kuendaenda huko bana. Wewe mbona unasema nini?
Nina swami no cause. Hata tukiangalia bado in the Bible there was this thing Jesus alienda on the temple. Akapata house yake. Ni house ya babake. Iko na watu wengi sana.
Lazima Fredo kwa mtu wa pastor. Tuendelee.
My mom is a church elder. But mom raised a good girl. So, unapata ile time yenye Jesus ali walk in the temple akapata a lot of people wanachafua,
wanauza.
Wanauza. It was like it was a dirty place. Place ya worship, actually remain place ya worship. Let us not mix two things at the same time. Kozo hizi niambia ndapati hapa chakula na bado nikupatia hapa tena vitu zingine ufanye. You can never multitask. Always. So let us respect the house of God. Ate ikwe tu place yenye watu tunaenda na worship God. Because that is the main purpose.
Tuna unakubali. When ni asha wa kanisa gani? When ni asha wa kanisa gani? Wewe tu unaniki hivi kicho. Ama zile mamita.
Your point ni correct. Lakini mimi si asha.
Sawa. Wewe mbona by the way una play no?
Mimi naweza sema no juu kwa kanisa ndio kuna massive audience. Sasa politicians wana target massive audience wenye wana pesa.
Sio sahihi.
Mm. Kama church nyingi ziko kwa ghetto, si ndio?
Deadly sana.
Kuliko huko kwa nini? Kwa mabombe. Sasa huko ghetto, wakitarget ghetto, watu wengi wanaenda church ghetto ndio waombe Mungu awabariki. So maybe wo politician ndo yo baraka yao. Akikuja kanisa, atawaletea food. Atawape pesa. Maybe awape.
Lakini mbona uko hypocrite like unaenda hiyo church na maybe kinyi mtu ameenda kuomba unampatia like so mbili.
Bro, you can now know.
Yo so mbili hata isn't sustained for like the whole week.
Lakini pia huyo mtu alienda church anadai hiyo sio mbili ataiendea obvious.
Yaani kitu imekuwa si kitu tiko sahi. Venye amesema ni fit. Juu hii ni kitu track back venye ilianza ni the same way. Msee anategea siasa zikaribia kanisa anakuja na machakula, anawaekea hapo anawaambia yeye nini chukua hii 200 enda nunulia. After the moment ashapita, forget about the person whoever elected. Na chat leader atakuwa wapi? Yasha kula yake.
Alipoa kwanza kubwa.
Ako na cut up. Uwezi niambi ule pasunya taki wa convince mpige kura, hakunanga kati yake hapo. Lazima kuna, na ya nakula the best part of the nini steak. Ni muna kwa tu mfupa pale. Mina, awa tu unapatanga, wanakuja kumanipulate. Venye umesema chati za nini, yana doliko tunabuza na hiyo topic bado. Mbona, wasi rengi, saidenye wasi wako less privileged, na siya tu wasi wa yuko literate. Uko literate lakini tena unajidowngrade unajika literate. Mse utakuwaje kuwa brainwashed na unaona mse amekuwa in the politics for almost 15 years. There is no change in a brain. Uko tu hapo umemanipulate na pastor wenyu, pigie ukura anaingia. Later on tunakuja kwa hiyo topic tunaanza kuuliza does the government care about its citizens?
It does.
No, it
doesn't. It does.
No.
It How? Does.
Tueleze.
For guys. Mm-hmm. It does. Because then if we not care, there's so many things that the government is trying to do for us.
Like?
Huh?
Like?
Paying taxes. Tuanzia hapo. Wait. Tulieni. Aiku kwa kila mpala simama na pointi yake. Like, unapacha. Me will say, time inyi, the new government that may come.
Wamangia ni kama mpelikula hasila kwa kwa.
Ni kweli, nilikula
la. No, unasema.
Jalima.
Sini nenda kwa plate na nguwa, you have not, ubadu ujafika yu ligia kupewa wa.
Si tulikula. Lakini unapata, me I'll say, this paying taxes, you may let a lot of job opportunities to a lot of people. Because unapata, kuna a lot of people didn't have to pay the taxes. But say imekuwa ni lazima you pay the tax. No matter what. ukwe high ukwe down ni lazima
but sasa tukisema hivyo si hawa sasa kama wameingia wameingia tu like ushie na mahali si unamungu kenda base kwanza look at how things are alafu ujue when you to implement your new laws but hawa me come from a step in hivi laws zimekuwa tu hands tu zinagonga kuna ule msemebi aninyaki ko low oya tajiri yeye ndio atakua tax but at least yako na hiyo subsequent source of income wewe una.
See, we will try and find another source.
Mimi tukitaka nyamie ni ati unapata ati na inapatia si job opportunities aje.
Come on, hii mambo na
come on
aje.
Come on, career kukupanga na job opportunities move. Venye sasa wameanza kutax watu zimeanza kufunguka. A lot of places zimeanza kufunguka
hii kwa nini? Gani nyingine?
Gavana, Mimi nakuambia watu wameandikwa kazi last year 2020 ya 2019 hapo 18 sasa hiyo majamaa wana kazi. Sasa mimi nakumbuka last year huko hivi area yetu wasio kuibiwa sasa hiyo anaibiwa bra. Unatokwa muda unatokwa di roho mtu wangu. Alafu karibu maneno unaibiwa. Alafu unakuja hapo kijana unapotea manzi yako hakutoka juu na ganji.
Bro, an emotional damage.
So unapata like hakuna okay, mimi kitu naweza sema ni ati gava okay, gava. Lakini maneno ya gava ni gori kwanza. You know, wanatuumiza tu left right and center bana. Sasa mimi sasa hivi bado sijapata familia, nikipata familia
buda.
Si ndakuwa alipa tax 100%. In fact, yani pesa yangu inaingia hivi kama imeenda. Yani ifiki kwa
mkono. Acha. Wacha kitamimisha toleangu kwa mdosi wako haikujangi direct kwako inapitianga kwa gava ina iramba ndio inakuja kwako
mimi kwa lazima ulipie hizo vitu
zote simoja hata ni confirm account yangu iko na 160k ni mnaletekea 110
we ni lazima ulipie NHF ni lazima ulipie NSSF ni lazima ulipie come on there's some things you must pay
lakini vitu
hizo na implement
ulize na kama na kama wewe ni immortal mbona ulipie NHF.
Au kuna mtu immortal huko kwenda.
Atukatai wanakatai na chef sindio? But the thing is how effective are they?
They're effective.
Juu kuna I had someone tulikuwa naye akasema kuna mali aliketi. What if there are some places for certain nini bills flani our uko involved. So unashindwa how you pay for something alafu I take effect.
Maybe na depend na mtu because for me the people that I know wamesimamia
na mimi nataka kusema inachagua
kama uzalipia kadi yako for a whole year mbona ukujue uanze kusema uta nini usimamiwe bili ya hosi
na kama ulikuwa alipa
si hivyo hilo
lazima ufuatilie kama unawezi
sijakata niko na swali sasa utifu na kazi
unatuania
na let's say na still lilipa vizie uko kazi. So what do you love it? Do you,
kuna kwanga na hii. Why am I forgetting?
Like, kuna hiyo kitu fulani. Sijika.
Kuna kwanga na hii nyo na kusameanga. For waiver. That whole. Yeah, waiver. There is this waiver ni lazima wa reduce.
Ya mwakamzima.
Come on. Uwezi niambia utenda hapo. They are also humans. They understand.
Lakini tukisema hapo ni mimi hey, mimi hapo kwa taxes personally mimi nasema taxes now and this was a bit bad sana.
Keep it up, kata watu
kama
ilikuwa
inasemekana actually hadi wapati access to the pesa you know
juu
anasema watu wengi wanatumia doa
wanalipwa na mpesa
so sasa niambie kama wewe unakula so wakikata tax 30% unakula 70.
Imagine,
that ni nini?
Na uko na familia. Maybe hiyo sio ulikuwa ndio ununue chapu mbili pale kwa kona.
Unaona je siku hizi ni kudeti bana. Siku hizi kudeti. Tukisema hivyo ni kudeti. Walaini, speaking
of tax, that is 30%, you know. 30% na kugonga
venye unasema si wana nini vitu zingine wanaimplement wanavyowatake time hata ukinaitwa new environment uingiangi tuna kierere wanatulianga mi sikatai ni the better but the way zina come mimi si analyst ama whatever but from the way tunajua basic things pia ukienda hata ukienda chuo uendangi unajifanya mwenyeji kuna some people wame lazima ukae chini ule environment but sasa umekaa umego against promises of which hiyo ina bilinga kila hiyo tushazoea mwana sisi wetu unampigia kura tu aende akugeuka tu kipetero kiyesu ananyanga tu hivi ati wewe brown boy wewe ukiingia nikiingia pale ushii chocho hivyo nikiingia pale ndakuja nikuchukua kunyu nikuweke kwa hii right acha ingie ndugu yangu miaka 5 nakuja kunyu tena kuambia umkampeni how is that possible kusema ah sasa wanatukia
okay
they do okay
kai staff ya tax wange increase ivo abruptly wange increase gradually pole pole tu ile watu wasi notice hadi
ndio hadi 1%
that
30% deal did personal but me naelewa unajua maybe Frida kuna mali na lambisho lazima kuna sisi emotions lazima tutoke nje to hustle
maka me do hustle come on guys imanishia my child baby girl at his hustle na lambisho
wangu
I'm
not gonna soft life wewe acha
soft life
madam I'm not gonna soft life
soft life 100%
18 years ana si 18 that kwa maisha tamu
mimi nakuambia bra unaweza
kuambia hapo hapo uko niende
unaweza kuadema unaweza kuadema na literally say kwenu background yenu iko mbaya na in the next 10 years budo una deal na mansion bana unapanda majets
Akili mtu
mzee. Akili. So but kongo kweli speaking of the government.
Government is doing its job.
Mimi na government iki tupatane.
Mko sawa.
Oh, hey, mimi
zilani. Keep it up. Thumbs up.
We watch at the thumbs up.
Thumbs up. Not everything that you'll do, every person will like it.
Si hivyo, unataka kuchukua hivyo inamaanisha aje?
Okay. Our point is, okay, kuna positive, si tuko positive.
Kuna positive but impact.
Kitu tunasema ni ati ilikuwa so fast, isn't imeumiza our systems na ikatumiza.
How is supposed to pay the debts?
Chill. Sikatai, sikata. Taxes ni
mtaani. How is supposed to reduce the cost of living if you're not doing something?
Najua, in order to build a country, you need to use taxes, not under debt. But the way inakuona kuna strategy.
Strategy.
Unaona? Sisi mapreso, atukatai, miata sisi mimi mapreso. But pia mimi nikitaka kupata kitu, siwezi tumia the wrongful meaning as ni kufinesse. Ndiyo ni gain apana. Chaka tu chini tutuangalie. Tukiangalia ratio of the rich and the middle class and the less privileged. The less privileged ndo wanaumia. Sayo ukiwa na ruwa befrida, hata ijafika beya unga.
Jo.
Tene ilikuwa unga ni 110 na 120. Ukona mkate na ukona sukari kota. Sayi, sukari kota yenye michueza. Like, watikimene analytics zimechange abruptly. Unakumbuka tu COVID, tulilalanga time ya COVID, tulikuwa tutumimedi hivi, unenda kwa duka leo mafuta, for example salad, umeenda hivi leo, salad umeipata ikiwa 120. Kesho utakuja ambi 130, 160. What given if guys na cheap? Sai? Aite yungi chini. Aite wa yungi.
Analala, wanaamika. 26.
Na tunasema, haiwezi kudisha hapa, nisha hapa.
Sai ni shot ukiwa na punch uko na unga na sukari.
Hadi sukari. Hizo unga na sukari. Sukari
ni sorry for that interruption guys. Nilikuwa nataka kuuliza hivi. Sijui kama mmenotice lately health imepanda. Sai venye analytics zilikuwa kitambo sai manze mtu anaenda kusoma manze ile ndio inatoka pale.
Si hadi health. Fia campus. Fia campus imepanda na how much?
Nasemekana sahi the minimum amount ni 400k pa nini pa ilikuwa 200 ilikuwa
247
200k inasemekana sasa hebu niambia in 4 years time ya mtu anasoma in 4 years umelipa kamita ba. Alafu the funny thing, unatoka pali, una content.
What a content you say?
Unatoka hapo una kazi.
Una job.
Connections.
Alafu unasema gava ina keni.
Ina care.
Unataka kunaemba utadunga kosa alafu ngoje connections.
Nani?
Well.
Sikwanza naanza kujitafutia nikisoma.
Exactly. So unaona vile umesema.
Obviously, siyeti kaa hapa ni ungoje nisome like for 4 years. And then nika hivi chini, niseme natoka naenda kutafuta job. Lazima nianze kwanza kutafuta mkuu chini.
No matter some people wanajimada.
Juhia hiyo.
Juhia vitu zingine kaa hizo. Because awana option.
Na like
wanaona ni kama wana fail. Nelewa. So that's why unapata a lot of guys wanajimada juu stuff.
Sijuka
utayona msee like. Msee anasema. Wasi ingi wenye. Adi juzi kuna ubo fulani mko na chiki ya mesoma bana. Lakini anauza pali vosu mkina wa hai pali vizuri.
Alizi kubali.
Right. Okay, si kujikubali.
Circumstances.
Una option.
Ama rapa kwa hivo.
Una option. Kila msee anasoma ndo ukuwe.
Someone bigger.
Yeah. Sijuka mmenotisi samu fulani. Ideas zinaibiwa huku, zinapochiwa. Tukona ideas ndio. Like, ntanzia tu wapa home. Wase wako able kudu, yani kuinvent vitu, enough. But gava idai kuput in resources. Idai kuput in resources tata kidogo. Lakini temu menza kuan, ndo gava inakuandama tu hivi nyuma ina deu pay taxes.
Yeah.
Wache, ndatumi example. Sayi tunatuna nini, tunachapa content, sindio?
Mm-hmm.
Gava singasema implement 15%.
Ya nini?
Unakata doa inyadu uja play role hapo.
Awaja fanya kitu, awaja contribute anything.
Mimi nikuwa nauliza hivi, gava ingekuwa very smart, na siyezi kubali wanze sijuja, tisijuja, institution sijuja, hakuna kitu kaa hiyo. Tafuta msee, mdunge agree na gava, kama unadai camera, microphone, wakupatie, temu unanza kuwana, unanza kukata 15%. I totally agree.
Bado hiyo itakuwa na kugonga.
15% na si mimi ni
nini provided
everything mimi
15% sema kama unalipwa kuna account big si ndio
eh.
Unalipwa a very large amount of
like money. What
kama tume pesa yako inaingia
tumia tu mita rice
sawa tume mita ukata 15%
hiyo
15% si inanua
150
yeah 150 G's.
Kwambia, it's a good money kama ni wame provide
kivo but wasikuje kunianza kunia 100 yet nataka tulipe mimi ndalipaje how am I supposed to pay you for wote gawe na faikwe like kwa ile design paroka utakulizaje unataka kwenda unadai kununua kitu uko na do ngapi ni kuongeze hawezi ana 900 venye sisi tumereziwa
maybe hadi yo content creation yo kama ilikuwa yako ilikuwa moyo wako
man na unalipa unalipa una compilation ndio
ajegi so unaweza ukanje moyo wako kwa kitu manze
alafu wanasema unataka kitu wako na good ideas mera nilikuwa I'm with they are good ideas by the way our wana day side you win kuliko nyingine isafe sasa ndo na skill ile ngoma ya jago ina make sense. Maskini atazidi kuwa maskini na itajiri atazidika. Sasa hilo na hiyo ngoma ya jagwa. Ndio make sense sai.
Ili itagua ile kuna vingine itango juu capitalism. Juu ya countries juu ya capitalism.
Sina kweli. Communism ni ya Russia, capitalism ni ya wazungu, si ndio wale US. Ndio nitakanga the high class na lead alafu. Bwana, ndio nilikuwa sema hivyo design ya. Hiyo wasiwako very smart in school. Simshia na hizi science contest easy.
Mhm.
Wana nisa ideas zinapotelea ngapi?
Zinaibiwa.
Msee atakuja kupotiwa kwa tuo citizenship ya country nyingine. Unashangaa kio nyangu kwa Australia.
Otieno kwa USA.
Bro. Wanaanga ai. Otieno
Barack Obama.
Aje. Tunakuja kwa state aje sasa. Sasa nawaambia wasio hawana good structure ya kubalance equations zao. Education wana increase. Msia na madachuo, kuko na masat, hakuna job. Suicidal thoughts ndo huyo tuwa po unataka kunda kujitupa.
Meo ujinsi, mtu anamini, anafaa kufikira on the suicidal thoughts. Anafaa kujikubali na jitume kuzi. Tunamiwanga, Mungu hakuna timu yenye itakuja kubariki kama Mika.
Mayudu wa sayo wanayo kitu ya patience.
Kuwa nayo, because at the same time, atujakata tumesoma na tuna job tukunje. But at that moment, nimeka kwa nyumba na expect job inipata, nikikuwa hapa, ito inipata. Aita wai. So better niende nipike pale tapo, maybe tutapata na mtu wako, anipige connections mbele, anisaidie.
Sayo ndo soliza, ndauliza hapa. Ndiyo, sumenda chuo. Gaba ime kufande fiti. Umeenda chuo, sindiyo. Na at end of the day unajuanga, wanakuambianga, go and study, we have ready open jobs for you. Sindiyo. The moment umeenda chuo, ukona hiyo anxiety ya kujoin, hey, manzi, you are qualified. Ushisiki ile qualified. Lakini do anzi imetoka huko, I do anything about the course, inakuja inapewa job.
Yeah, corruption.
Godfather.
Abu unaona aje?
I can't be fitting, but at the same time, nasamanga bado inafanya nga mtu anajikakamua.
Hapa kuna kujikakamua.
Unajikakamua cause.
Kuna kugonga. Low self-esteem.
Kweli bana, mwambie. Hiyo, imagine.
I don't know what you pay me.
Like, cause literally, you know.
OG pay me.
Siyo, siku issue.
Siku jipenda.
Issue siku jipenda. That is, sir, mimi ni kama mimi na yetu nabishani ya kazi. Sawa. Mimi ni mesomu. Mimi nimesoma stories za computer. Umefanya engineering. Wewe utakujaje kucheza na computer?
Aje.
Na mimi nimesoma hiyo stuff. Unaelewa? So literally inakuumiza juu cause inakuwa fat.
Tena maisha gaba ikia.
Sivyo ndo nasema. Like hivyo ndo anamaanisha unacheki. Msee uko qualified. Ushione ile design unaenda kusubmit, wewe ndo ulikuwa unatuma CV juice. Unaenda kusubmit CV, umechoka, si ndio? Umechoka, alafu leo msana receive CV yako anatake huyo msio amechoka na anakuja kuita wako. Yaani msana receive CV yako umemkanyaga education. CV yako kila ndivi.
Elite for trash.
I've seen that. I've seen that cause na kumbuka there was this time last year I went for an interview. Okay, watu wenye tulikuwa tunaenda kubishana nao wamesoma. Mimi kenye niko nako naangalia mimi nasoma. Niko shoa panda pita.
Tutapita
tu. Hadi wewe unaona sasa inafika hadi so mimi self esteem yako imeshuka.
Si ndio that's the point.
But at the same time nasimanga it's a lack of stuff. Ina depend na bahati yako cause
at the end of the day ni bahati.
Mimi nasemanga ni bahati cause a lot of places that went, my education level ni kochini. Unafata watu wenye unaenda compete nao wamesoma.
But ushai notice kitu moja. Kuna gina brown boy nikamwambia, ushai notice ule msana anakuwa experience anakuanga in shock kwa Kenya anaenda kufanya. Wewe mwenye una experience, wewe mwenye uko na little knowledge about what you're going to do na kuanga very confident. But your chance upewe. Bana mimi nileza, nikona mwari yama nileza kutakiniza stima kwa kiyo mdugu. Lakini kazi nikamtoroka. Kazi nikamtoroka bani.
Hawezi, hawa tunapena kazi hawezi nini. Hawezi ya misi ya kutakiniza stima tangwa kwa mtoto.
Si, kuna
pramezoma.
Si ya msi ya mecho. But I think inafika ngayi point ya, institutions yezi memande choku, fanyizi kama KRA, inaogopa... I think inakupanga yo progress juu. Si kuna hii some fulani kunaongea na nani anasema kuna ama big fish. Teki analogy ya ani ma big fish ndio. Umse alipanga taxes tukiare. So hapo na insider fulani, sawa? Tuseme maybe penalty yake hii ya 1 year ni 2 million. Lakini anatafuta mse yako ndani anamjenga 200 Gs. So unaona tiki hapo.
Yeah, yeah, yes.
Akili gani msi na alafu nasema tulipe taxes.
Sinaona kama wewe ndo una uko na hiyo fine ya 2 million. Uta ukipata chance ya kutoa 200k utaacha.
Sasa hivi ndo nasema wanadai ku better institutions zenyewe. Mwenye wana Iran na yuko ready to better them. Wanataka tu ikai safari. Inakaa tu. Tuna suffer like hakuna improvement inaendelea hata wewe sasa.
Yeah, hakuna.
Hakuna improvement. Niambie Frida. Sai juzi wa sasa ulikuwa na play good conduct inatoka na how long?
Inatoka 1 month.
1 month. Sai kuna msemi apply 3 months haijatoka.
Na kwanza sai inauthi. Inda chome. it's not fair unalipa like 1050 no nini good conduct yako inaenda for half a year. Hey, na kitabu hey, inaenda hey, for a whole year. So sasa ina
nini? Alafu u apply nyingine.
Yes, it does for 6 months. Ah. Saves for 6 months. Peke yake. So niambie in 1 year unalipa 2100 if I'm not wrong.
Epsani mingi.
Lazima uchukue kila.
Na ujue bado hiyo ni agava na ya mtu wa mwenye anakusaidia ku apply. Anakula
25. Inakuwa 25.
Anakula 25.
Inakuwa 24.
Inakuwa 24.
2400.
2400.
Hiyo ndo ni most.
So mwenye anakuwekea na most.
120. Le kuna cheki benye wameshorten vitu in a way that hata iko expected. Good conduct ni 1 year msee. Wasn't I mean a span of 6 months utakomishikwa.
Good good conduct inakonga ku ya ku employ.
To show that you're not
a criminal.
Sasa kama already nishaingia kazi. Lazima after 6 months nichukue tena good conduct.
Imagine.
Mm.
Lazima.
Yeah.
Ah. Maybe ulienda uko nje ukachafua.
Kachafua. Lakini bigana.
You'll be fine.
So there's some things. Yes, I will need to I won't like kuatuanisha wote, lakini there's some things they need to correct.
Wani chief campaigner wa? Wani chief campaigner wa gaya? Wani
nwa? Amita watetia hapos, there's some things. Always in Yambia, some things, yes, zinafanya, zinafinyilia watu. But at the same time, always in Yambia, like, Josh, nimekuambia, uingia pa in this company, and I'm giving you approximate of 6 months, which was going to change. There are some things we patterns for us you need to correct.
Eh, by the way kuna kitu na nini alifanya kitu poa. We are not giving them.
There are some things they are correcting at your side.
Yeah, true. I can
So we need to give the government time at least. Let us try and judge them after for almost like 2 years. Tunakatini tunasema after 2 years. One year na maandamano like
tunangoja mwaka mwingine kwa judge.
Tuwa judge like for the how many months? How many months kumekuwa na maandamano?
Maandamano ijarudisha government nyuma.
Ijarudisha.
I'm on a side na huyu. Nobody side with her.
Hey, imerudisha gava nyuma like 90%.
Unajua inade maandamano ilikuwa ina affect
2 billion.
Oh, juu ya businesses.
2 billion.
And then you're telling me it affects government. Let us judge it after like let us judge the government after 2 years.
Not 2 years ni kidogo.
Kidogo. 2 years at least ndio tutaanza kuona manini matunda yake.
Una
the first year mimi najua the first year lazima ikami ihakisha loopholes zimeundwa.
Mm-hmm.
The second year ndio ianze ku structure. The third year sana mtaanza improvement. The fourth year siasa tena. Ujue the third year
baada sasa nika ina loop.
Lakini like kama say let us give it 2 years.
Eh, yeah, 2 years
ago.
Hata mimi
ni wasi niambia, asi nimeingia leo job, nuna expect vitu zenye nilipata mmefanya mbaya, mna expect ni kwa nini ziko correct by now? Siezi. I'll just sit down, vitu ziende vibaya. Msini blame.
Rigona si blame. Upati upati Frida kwa MCA wa huyu hii area. Akona leadership skills. Wewe tu niwe ndo mbona ulikuwa unahangaika wewe na Martin pale as the high cost of living changed the life
Peters ba
oh of course
yeah. Isas ni hapo Isas
ndio
ba as much
hapo na imekuguza
hapo as much as I'm defending the government hapo it has affected all of us hakuna mtu mwenye complete
excuse that kunywa chai kunywa strong
wewe unakunywa strong peke yako
eh
lakini mimi sikunywangi sukari. So, mimi hapo kwa sukari siumi.
Juu. Bila mazoe ninuliki.
Mazoe nanunulika. Like ingia hapo kwa ATM.
Sikuza hadi atukuli ugali.
Bana sikuza ugali imekuwa ni kaa chapati bana kitambo ni once in a week bana. Also, once in a hey. Sasa kumekuwa kungori bana.
Sasa. Mimi hadi sikuza hadi sina nguvu sikulangi ugali. They should consider me.
Foma na pale anakutimiza kimbiza kijana bemba hizi.
Unajakula
ugali. Wallahi for real. But mimi nasema to the positive effect naweza sema hiyo hii high cost of living imechange vitu. Personally mimi nasema
positive.
Bro, acha nikupeleke hapa. Turudi nyuma kidogo. Unakumbuka ile time wasa walikuwa mzoea like household issues ile ya mafuta ya tembo. Daily. daily tembo bile mafuta iko nitangua zile ile kile cha yellow
kasuku
tusendo ile kukato ile kwa duka basi wacha niambie since high cost of living kama nani anashughulika na nyama fry hiyo
also shughuli
so ni positive
ndio ajabu.
Ay, wanakika na salad.
Bro, vitu zimechange. Like, mama sa hile, ule msema kwa, sa hile aneza afford, ame imempatia, ime mshawasa wa kwa reluctant to low cost of living. Wache, mi kwa mungu pasa nune zasema, ime fanya wasi waka mwaku think. Wache, so likuwa.
Hile, hapoleza kubali. Yukama sa hile kuna venyo kipata gaji, una
kwa comfortable.
Au kwa comfortable.
Exactly. Ndona sema kwa. Inafanyina kutuma.
Sasa mimi bwana hakuna maliniendanga na kupata hiyo mafuta yake. Sikuizi ni kasala tu mpaka unaenjoy pale. Lakini unaonea mbali ni kile chakula high school. Ni hapa juu tu. Chini. Maji. Mimi naweza sema positively wasi ado amekuwa able ku explore options mingi. Msia kwa najua kuna career tatu.
Imeexpand akili ya watu.
Walai. Sasa mimi little itabidi umeikula.
Lazima utafuta.
Kukula na lazima tudishi.
By the way, naweza sema positively. Mpaka tajiri akaguzwa mahali bana. The rich pia ameguzwa.
Fuel ikipanda tunajua anaendesha gari. Hapo ameguzwa transport yake.
Lakini mafuta bado. Hiyo, bado ndio nilinotice walikuwa wasema EPRA haiko inafaa kuongeza before nini pitishwe. But iliongeza fuel prices before bill pitishwe. Of which is against the nini EPRI tangwaje hii body ya regulate mafuta
sawa li walianza kula profit mapema
bas bana huyo jamaa usijua anaitwa nani alikuwa Muslim hizo miezi amekuwa jamaa wewe anaka ule mjamaa wa tumbo lisilo shiba ule fulani timenga hivi wallahi for real wanasema it's against the Kenyan law
obviously ukiingia kwa government hawezi konda.
So kumaanisha unaenda against all laws. Once umeingia gava.
Maybe I will say this. If you give me a chance to enter that government. Hey.
Ni kunusia na siku ingewe kwa kunusia unapeleka tu asafi.
Mimi ndawakimbiza. Juli lazima nipone. Hizi miaka zote nimeteseka lazima nipone.
I will heal.
Mimi nitaponesha dishusho yangu.
Maji uzima iko kwa gava.
Kesi baadaye.
Ifa kisha evidence.
Mimi kesi baadaye. Mimi nimejisema mapema. Don't give me that chance.
Sasa unaona venye umesema like kwa sababu nani? Akiingia politics hivi leo. Yeye aingi kusaidia wasi. Yeye anaingia kusaidia. Anaenda kujisaidia.
Mimi kwanza in a span of 2 years we say expect I do anything for you guys. Mimi lazima nijiponyeshe.
Alafu sana unaona kusema gavana inatusikiza.
Inatusikiza because there some loopholes at least size me.
Loopholes ziko ni za gavana wenyewe.
Mimi gavana yes, but if I enter in that government, you won't like it.
Unajua unasema? Unasema actually loopholes gavana ina nini ni za? Penye doya inaingia. Ni doya wanafaitia doya. Si doya ati ya mtu mwingine. Sio mtu kimoja unasema nikiingia hapo nitanyonya mpaka ndenye yule asista wangu. Wasema nini alafu naanza kusema ati gapa. Mimi sio nikapo.
Gapa iko sawa because at the end of it all deni ni lazima zifikwe. Wa Kenya ni lazima usaidike.
Lakini tutasaidika mpaka.
Moja yeye deni wana eka traditionally after how many years?
Bonuski ile ni yetu sijina dola ikipanda tax yetu inapanda
na sasa sime omega duration ya umeni ya
hapo duration yao ni short
mbona imeiva
tu karibu kumaliza deni
wapi we are far from paying
that is what you are at least trying to zime na tumalize
lakini msia simelipo sijui on contract something
but naona ngoria gava yetu ni very funny. Nasema, sorry for that interruption. Nasema, ngori ya gava yetu ni very funny. So, nateki wendo ulikuwa tuseme MP wa mole. Well, maybe ulikuwa account ingine, sawa. Trust you, tunyini ma politicians, nse. Then, ulikuwa na projo. Projo yako ulikuwa jenge, Mayut, stadium, na jenge ile hall ni tanguaji.
Social hall,
sindio. Alafu, uanze ujenzi. Au kumemaliza. Si hata kukuwa na funds. Zilikuwa lakini ulikuwa. Ulikuwa na manga. Sindi. After umetoka, the next person ataingia, ataendelea.
Ataanza yake.
Atabomoa hiyo aanze tena. Ama iwache pending. like fans mingi na fans mingi za gava yetu zinapotea tu bure. Like venye hii regime imeisha ya Uhuru, tukiendelea kuangalia na pasha, kuna stadiums zilikuwa zijengwe na kuna dozi zilikuwa ziende kwa youth, lakini hizo rudo hazifiki. Watu kwenye gava inafaa kufundwa the business, no, in case wanza kutax utafeel pain. Like hizo dozi na bouncing bucks kifika kwa kama ni ofisi zinakuduwa hapo hivyo, like unapata fans ziko kwa ofisi lakini hazitoki.
Inasemekana ngoti watu wenyewe walikuwa mpatia hizo project hadi wao wenyewe wajuangi hizo ganja zifika kwa masingi anasema like hizo doji hiyo.
So maybe inaweza toka kwa government, lakini hapo tu below hapo ndo inapotelea.
So ndo nasema
middlemans lazima wakule haki yao,
hata kama ni kunini yao. Sasa mimi nafikiri hiyo kitu yote ndio imekuwa ever.
Me all say that wanafatu kuwa na pros. That
is wow.
Si kuwa wa like killing them. Like removing them. Hey, why killing is not good. Why?
By the way, Kenya nafakitishia kitu ya corruption na nyonga.
Iyo, it's like Satan ya nini athletes. Athletes.
Hey, kwanza time.
Kwanza say they are much better. Juu hakuna ule broke man katikati. Hakuna ni wewe na sponsor wako ni nyua wili mnaongea. And that is what I'm encouraging. Mtu wa katikati ya kitolewa, the government is good. Project zitaendelea.
Pole ni guys for that long interruption, but you're back. Ka discussion kwa kwa mebamba, but still make a point. Kenya Power. Kenya Power rada inyo ni gani?
Maina Jenga. Ama ni? Jenga wa nini? Jenga wa Kenya Power.
Ah, no Kenya Power tapadha. Nini muna hii? Token kitambo, excuse atula nuna token unogopa. Unachitibi na masaa. Hivi tu. 3 hours itakuwa imenyonya unit moja. Kwa hiyo acha nilale hiyo kesho. We. As we were talking about kwa ongelea story ya issue ya high cost of living when Gavaka inaki about us. So na come hapa kwa hii issue ya my youth, because youth ndio wanyona lead the nation. Mimi naulizaje? Naulize everyone hapa. Ni mna feel my youth tunapatiwa enough voice ya kujiaddress issues zetu zinatu affect.
No.
Nope.
Hadi tukija address.
Haitafanya. Hakuna chance. Sio ndio alikuwa ngapa nini? Iko tu mpya ile big wakijisema mashida zao na kulikuwa na maybe ni MCA. Sio wali raise issues zao wanaongea kwa mic. Hakuna kitu inafanyika.
Your ideas fall on the wrong ears. Mimi na feel very kuna if tunataka ku change by the way.
Mzee.
Hiyo mnyinyi mnafeel kitu ita change anytime soon.
No.
So bro, tu rise
kama ule demo.
So unafeel ule demo venye alibonga. Uona nani? Who's jewel nini? Who alikuwa anaitwa? Alnur ama Alnur whatever. The dude huyo mwenye ako nini? I think he's a politician. Unajua feel mimi nitasema hivi. The guy does not feel the pain the girl has to go through on the parents. Huko pale kumeishi soft life mse. Umeamka hivi budako wako na Bentley ama wako na Benz, of which si feel your pain ya kuon luxury hapana. Feel your pain hiyo paro mwenye amesacrifice everything, paro ameuza shake. Ile job anapiga si ati ni job pia ungeenda paro wako adunge, but uko tu hapo unasema ati respect for the elders na time ulikuwa mnakulio ganje ulikuwa mnanifikiria.
Elders are to respect?
Mina ndo ni kuwasema, respect is just ni utumwa. Yeah, nowadays.
Respect goes a two-way traffic.
Mutual.
You respect me, I respect you at the same time.
Oh, respect pesa yangu yenye nimetoa, lakini nataka ni kurespect nikikwambia tu ndio sana.
Ah, hapana, mimi tutapelekana. Mimi heshima hapana.
Hiyo kitu nilifilumu sasa ilikuwa na type nini? Hakuna respect inafaipeleka hapo bana. Kwanza ndio anafaenda atolio demo do yake. Wewe ndio mwenye alikuwa na comment hapo ati there is no way inakuwa hivi. Ganzi tulikuwa tumeagree. Tumepiga deal, si ndio? You are elder than me, ndio. Mnaambia aje nipega nzi fulani niende nibonge na niende nihakikishie aje busy yako iko nimefund busy yako. Utatoa ganzi mimi hizo vitu zingine ndakufanyia kama kukuletea products, si ndio? But the moment nishakujenga ganzi na ilikuwa ngani mimi natoa do kwanza for a 3 year period. Alafu after 3 years job yangu ndapata umei stock fit. Lakini after 3 years unagomisi. I love the moment tunaenda kote ama naenda kwa dress unaanza kusema ati you stop threatening me. Maybe mimi nakwenda kutia cops.
Kaisari apatie haki yake. Me to be honest, kinienda mbaya tutaweka sheria kando kwanza tupambane naye.
Kenya inakuanga hivyo baby.
Mimi cause at the end of it all nitakusukuma huko mbele na kuna kitu tu utafanywa.
There's no justice.
Hakuna. So I'll rather deal with you properly. Nikuje niambiwe kesi baadaye and accept it. Cause mimi siwezi kata kitu yenye nimefanya. Mimi tutasukumana.
Ujiona ule msia anadana. Ujiona ule msia ako guilty lakini anaplead. I am innocent. No. Kamera yenyewe inaonyesha jamaa ndo alipiga mtu kitululu my guy. Lakini pale kotini it was not me. Kini Photoshop na kamera inaonyesha na vizuri.
Ah, mimi hakuna Photoshop.
Ta Photoshop aje CCTV.
Ah bro una habari?
Ah sime kama nini
system
kama
system ime upgrade.
Kama sime kitu imefanyika jana usiku cops wa kuja asubuhi wapate hiyo video.
Obviously itakuwa rigged.
Kwani mbona unadhania kuna Adobe Photoshop?
Jili za ndugu yangu.
I'll make you shoot someone on Karen at 9 p.m. na uko hapa na mimi.
Uje isikie kitu
ati. Nothing you can do.
Uje ione kitu.
Mimi na kwa movie.
Eh? So you like
so kama ni bado ni movie. Really?
Me personally mimi nasema. Arab kizidi ku cry, mimi na feel. Inafikia tu time my youth waache ku cry wakuwe tu. Waamue tu kubonda. Mimi nasema siku moja wa Kenya wa mke wasema tuende kupiga kura. Kwani iko nini?
Kuna wale wote na kupiga kura.
Even if tu kasi kwenda kupiga kura, the government that will be on that time itaendelea. There's no difference that it will make. Tuende tupige tusipige the government. Sai tuamue sisi wote atupige kura.
Love
sasa tunaendelea kusonga. Sinaona ndio benye wanasema. Mimi nasema kuna peaceful protest na kuna zile protests za vandalize. Of which Kenya tuja upgrade. Ya Kenya ni vandalism.
After maandamano pia hiyo si maandamano.
After tumechagua na sasa tunaenda sasa tunaanza. Dictator sasa tueleze our needs tuziweke kwa table. Okay but okay kuna kuna nini inaitwa juu jamaa. Kulingana na nimecheck some things about you know the government of Nairobi sahi na okay vitu zingine zenye aliambiwa ana do na my youth but since sema ni wote but mimi nasema huyo ndio mmoja nimeona like
sasa na mimi nasema huyo
Sakaja is doing a great job.
Huyo ndio naona anafuatilia
vitu Sakaja is doing a great job.
Hadi tukibonga tuseme tunataka hii anafika
na
ojumse ananga anaangalia the short term na anaangalia long term so ana prefer kwenda long term ndio wasi wengi hata feel but as when one kicheki Sakaja ana opt kwenda for the long term kitu nita sustain wa say for long period kuliko okay atukatai boys wengi wana die cows ndio afu tunajua Nairobi tuko vulnerable kwa maji kidogo kidogo kuna basic huruma before hakuna maji free huruma as long as umeingia hivi keja bwana ujue unaanza kulipa maji utaanza kununua not kulipa utaanza kununua
hiyo ya mtungi
bro daily una daily uko kuna maji free ni kwenye nyumbani ushago kwa rive mimi nimeshuhuma ni mwana the shit for the past 5 years maji free una ni bahati ikikuja kwa plot mazeo ni bahati but the other days mseni maji nini sio nasema kwa mfano maboys wengi wanateka wash ndio maybe kuna ham sa wanataka couch zifunguliwe. So unaona hapo obviously ita limit biashara mtakugongana juu the same common thing on the market. Just na wale unasikia youth tufungulie couch itafa. Mko youth ka 20. Couch hiwezi sustain watu 20 hata mkienda at 3 days haiwezi.
Hamtapata kitu.
Hamtapata ganja. So na feel venye Sakaja anaenda for long term. Aidha kupiga funding na akaya one umefikishio ni nini progress wapi. Of which others hatujaona. Hatujaona any other county anymore. Imekuwa like, this governor of ours has been doing. Kenya tunasikia ni, oh, you governor sijui ameenda, sijui wapi ametusiana, sijui nini.
Alitoa gani? Nani, ile sama na wana alitoa gani?
MP fulani wanakuru.
Wow.
Ya alitoa kitululu akasema, nione mtu anaandamana. Kasi walienda nyumbani.
Alifanya vizuri.
Wato alienda kuprotest kwa nyumba yake.
Please, kama ni maandamano, pelekeni kwa barabara, si mkuje kwangu.
Tulikuelect.
Unakuja kwangu kufanya, nafanya kazi kwa nyumba.
Hatuwezi fika.
Nafanya kazi kwa
nyumba. Tulikuja kwa ofisi yako.
kama tarehe inachukua ushuru, inachukua ushuru mpaka kwa mkuu wa nyumba, mbona mimi nisiende mpaka
kwa kwa nini ulikuja kwa nani kugomba kura?
Alikuja kwa nani?
Nilienda kwa kanisa.
Hakuna. Ulikuja ukanipata kwa job yangu,
ukaniambia nikuvutie.
Tafadhali ukani ukani andishie
kwa nani? Kwanza uko na gari.
Ukanipeza
je? Mbona mimi nisikuje kwako nikwambie? Ulikuja ukaniomba hivyo na bidii. Mbona pia mimi nisikuje ni cry out,
ni claim my rights.
My rights. But these rights tunazisikizia wapi? Right, tunasomea kwa Bill of Rights huko nani?
Lakini I'll say this government needs a lot of fixing kabisa and a lot of time which is in this
problem. Shida tukipea la time, wase unajua wase wanasema time is precious. So ukipatiwa mchezi anayova ana alikuwa na miaka 5 kidogo. Almost kia, miaka 5 ni mingi. And then 4 years down the line, nothing has changed.
Do I remember?
But as in wajanja, because literally, we mtu anaanzaga project yake 1 year.
1 year before.
Hapo na ngoja, nipatie ni next term, ndio nimalize project.
Kwanza nakumbuka hiyo dia modem venye imekaa. Mimi personally, modem, unaona venye ilika. Rodi natengeneza 200 meters for the past 5 years. Unashangaa, what the hell is going on?
Wadimu huko juu, wakaongeza, wakaacha.
Mbaka Sakaja alitaja, after Sakaja alitaja ndio ilikuja kama mzimu.
Alitaja
ya. Ndio, si alisema, I had people of, si nini kwa Nauti News, then Sakaja akataja people of Molema complaining that their road has not been finished for the past 5 years. After kusema hivyo, 4 months, si ndio road ilimaliziwa. Alafu.
Na bado, security ni mbaya. Security ni mbaya. Tunanyongo huku inje, better kuonge huku inje. Tunanyongwa. Mimi kama mimi siwezi tembea peke yangu. I need to walk with 4 men. Me at least me feel comfortable. Kwa siwezi tembea peke yangu. Security ni mbaya na tuangaliwe.
Obvious security kila mali mbaya.
Kina Motunga, yes, mfanyeni kazi. Mavijana wanasumbua huku nje.
But sasa gava ilisema afanye anze hizo extra
duty.
Lakini mtu wa kingi wana mambo yenye ilifanyika. Zile video zenye wasa walikuwa na maidho na madona sijui supply squad ama whatever.
Mimi wouldn't say. Mimi nasema anga hakuna time yenye utagonga polisi na mawe. Mtu amebeba mtoto hapa unexpect atakuacha. Uni baba ya mtu, ni brother ya mtu, ni mtoto wa mtu. Akumalize kesi baadaye.
So hivyo hapa kumbe akishandwa kama alikuwa na nini kali alikuwa na hipa.
Alikuwa na hipa nini? Inadepend nini alikuwa anafanya? Maandamano gani?
Ukijipata.
These people are not stupid. Hakuna vinyo mtu atapata ukikimbia ama ukitoroka and you're not doing anything.
Si hivyo. Wajua uelewi.
No. What am I not getting hapa?
The thing is, umeenda peaceful protest. Nasemanga, so umesema ni 50-50, maandamano ya Kenya inakuangai. Hata si 50-70 to that. That umeenda peaceful, 70 umeenda vandalism.
Wanapona watu?
Mbanga amekuja amenipata. Kama venye mambanga wanakonga na ile design ya. Akiona Yutman na dread ama Yutman na amepiga.
Huu
ni dingo. Ama mapetko, huu ni dingo.
Nani ni fashion yangu?
Hiyo ni fashion yangu, see.
Lakini 90% nakonga ni kwe. 10% ndio nini wangu.
Lakini hebu niambie mistaken identities ngapi za kills zimefanyika kama wasio. Hawataka kubamba, wanakuchapa tu.
Lakini at the same time bado wanakujangaje wakikuwa civilians. Amekuspot kutoka mbilini.
I thought yote ilikatazwa.
Polisi wako. Kwani lasaika si nimeona wengi. Si walikuwa civilians. Na at the same time niko na wanafanya kazi kwa juu. Mavijana wengi hapo walikuwa wameenda kupona watu.
Walikuwa wanashuka.
Kijana upatikane na simu zaidi ya 2 utasema unametoa wapi? No explain vizuri. Juu at the same time hapo anafanya kazi yake. Mbona umepona mtu?
Hapo hawezi. Mimi si support hizo.
Mimi na feel I'm not supporting theft, but the thing is upatikane mse hiyo, what happened kwa ndani mse? Acha tulikwenda ndani.
Na bado ni story ndani. There are lots of innocent people inside.
Ndio isn't it? Mbanga anakuja na umepiga cloud ya kubambe. Which ana the pure logical evidence. On ana lakini atakuja kubambe. Sama youth akiona useme like I was nini kwenye shit tena madhare kina show kwa huko whatever value you. Huko ulikuwa unapata youth. Maybe you ametoka from hiyo staff ya udingo na menedi. Lakini ndo sikia tu amekuja amepito na yeye. Then unaanza kushindwa rada.
yungo jacket.
Kata yu kata yu nini bana? Landlord bana?
Hizi lipi rent.
Lipi rent. Once again, like boy alikotoa meti, yeye alisha kutu, lakini hakuja na shando. How is it? Mayuto wanajaribu kwa, wanajaribu kunini kufight ya haki yao. Kama hii hapo haki ya Michael ni miapeni last
month. Yeah, Michael, it wasn't fair. Hapo na yako.
Hivo sando na
mwase. It wasn't fair, it was mistaken identity. Na wewe mtu mwenye alifanya hiyo mess ana fucked up to. Because that wasn't right. Wewe alikuwa baba ya mtu, alikuwa brother ya mtu.
Hivo ndo nasema, like, shikeni mtu, mpelekeni interrogation. Msichukue ile law on your hands.
Lakini at the same time, bado masansi wanakuangaoga. Ah, tu wanakuangaoga. Heri wewe mwenye ujabeba kitu. Wewe ni roju. Hatu wana kuangaoga. Jua kuna teme nye mtaenda mvurugane hivi mwanze kushia na maneno. Anaonangaji, uneza chukwe kitu wenye nikonayo, utumie.
Sasa.
That is the biggest fear
wana kuangaoga. Mimi
nauliza. Iyo kitu ikisha chukulio, you have to explain.
Usiende kukwa kuchukulio. Mse aja chukua, mse alikuwa na kuambiazi. Ungaja mwenye wa kuzi. Ama, uliza, wachikipe nyo jamaa nasema, ya nisema, hii ndio imekuwa hapo. Mhm. Na msiku na dole kwa ajalipa.
Ajalipa.
Si huyo msangi kuja aone. Huyo msangi ameshinda kimwambia aje kuna dole ajalipa. Lakini mpanga alitoa kamchapo. How is it possible? Like umse hayuko ambi anamwambia tu live. Venye pia ni kama nikuja ni kwa chikitu mnafaa kupatia kuna kisamia rigo sindi. Na jiko index na wewe ulikuwa witness kwa hiyo bill yote. Mimi nikuja nikwambia aje rigo juu ya mada Frida. Sawa you are the victim. Mimi obviously naona jana afakuja kuchukua battery yalikuwa yajamaliza deal. Then anakuja kuchukua na mbanga na force. Then anaanza kusema ati you are the thief. How is it all stand? Mimi naenda feel fit. Exactly. Like I want a good mambanga na communication skills sports.
They don't. The blue boys you're not doing your work properly.
Like I want your nini na na feel gaba yetu as youths wenye tuna advocate. Inafaa iteke, like awa sawa pele kwe, atukata imi nasema mbanga
before. Wasome tena.
Like warudi wapatiwe, si hata kusoma, waenda waoneshwe.
Training maongezewe, hata siya kumambu na kujenga, training yaongezewe. Before you do something, investigate ujwe kama ni ukweli ya mambu wangu. Soma, endo ulize watu wawili watatu, by the way, is this true? Venye huku kuna semekana. Obviously, yeah, wezi niambia watu wawili wataku watapingana na bado you still and go and act.
Oja kumisikuwa kwa hii society ya, uneza kuhumi chill, then masikia tuwa sawa na propaganda ati, tuna na kunga dingo. Na maybe huko na job fiti na kulipa poa, ligua kuna job. Lakini wasawa na propaganda.
Hey, na rumors, rumors ikisha spread.
Maka kikuja anasikia ti, ligua na kunga na do, na juli, anekanange kia. Yeah. Maybe job yangu ni usiku mina kujamchana. Manzi.
Na venye job zo sepi
mbubu. Mina na, kuja tuna na piga luku yangu naza kusema mine dingo. Kitu imeibuwa tu kwa plot ni siku kuwati naza kusema. Na, and people, mina sema nga wasewa society wanajua ni venye wanasimi.
Mm-hmm.
They know. Uleza jua, juuzi nga nguye nisa ishi and in an area for the past 2 years na wasewa jai jua mboka yako.
Na hakuna.
Kukumgeni ujulikana na kamba kwa mkubi yake bana. Mtakosaji kujua msini dingo na si dingo. Atiyo. Like society najua the same as the government najua. Waulize wakuje ukikuja ground associate na community. Eh mimi hiyo shit na wewe mimi mara. The more nazidi kusema ati youths gavai kwa bit I come I educate mambanga ana si mbanga peke yao. Like society yete kuhide under the alliance nini bana umevaa nini ya sheep. Na unaanza kusema ati we are even. Usitaje mtu wenyewe wa madu. Issues ni mingi.
Pass can you follow up you want?
But me if it's a wrong person, or if it's a bad person, I'm going to be a bit of a bitch.